nasebunyameni sikhona inkwenkwezi. Noba ngafa la mafu ndiyaphumelanga, nditsho nasebusuku ndiyaphuminyanga. Nasebunyameni sikhona inkwenkwezi, noba ngafa la mafu ndiyaphumelanga, nditsho nasebusuku ndiyaphuminyanga. Enkanyezi kala kubumnyama ubuze bukhanye, nasebunyameni sikhona inkwenkwezi siyakhanyisa. Noba ngafa la mafu ndiyaphumelanga, nditsho nasebusuku ndiyaphuminyanga.